hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee UNHCR ayaa ku soo warramaysa in kumanaan qof oo ka barakacay magaalada waqooyiga dalka Yemen ku taalla Ma'rib ay ku nool yihiin xaalad adag, mararka qaarna ay halis gelinayso noloshooda. Wariyaha VOA Lisa Shalayn ayaa warbixinta ka soo dirtay Geneva, waxaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Dagaalada muddooyinkan dambe u dhexeeya Xuuthiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen ee la rabo in lagu qabsado magaalada Ma'rib ayaa dad badan oo rayid ah khasaare gaarsiiyey. Qiimeyn ay qaramada midoobay ku sameysay xero ay ku sugan yihiin in ka badan 190,000 oo barakacyaal ah ayaan lahayn dhammaan adeegyadii asaasiga ahaa, islamarkaana buux dhaaftay, sida ay sheegtay Katrin Katidi oo ah afhayeenka hay-adda UNHCR.
Only 21% of residents are reachable by aid organizations due to the prevailing insecurity.
Hay-adaha samafalku waxay gaari karaan oo keliya 120 dadka gurmadka u baahan. Dadkaasoo 80% ay haween iyo caruur yihiin. Waxa aad u kooban goobaha ay ku noolaan karaan, waana dadka ay waxyeelada ugu badani gaarayso. Mana haystaan waxyaabihii aasaasiga ahaa sida biyo iyo koronto iyo musqulo gaara.
With limited shelter options, they are the ones who suffer most from the ensuing overcrowding, lack of privacy and limited access to basic services such as toilets and water.
Dagaalada socday muddada 6 ah ayaa dad badan barakiciyay, waxaana gobolka Ma'rib uu hooy u yahay barakacyaasha badankooda. Afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay in dagaalada dhowaanahan ka socday gobolkaasi ay barakiciyeen 24,000 qof oo aan haysanin meel rasmi ah oo hooy u ah ama gabaad ay ka dhigtaan, iyadoo ay jiraan meelo aan rasmi ahayn oo aan lagu caawin karin.
Their shelters are inadequate and many have been further damaged by recent floods and fire incidents due to open.
Meelaha barakacayaashu degaan ma aha meelo rasmi ah, waxaana qaarkood ay waxyeelo ka soo gaadhaan roobabka xoogan iyo dabka kaca meelaha raashinka lagu karsado ee bannaanka. Dadkan oo aan wax kaalmo ah haysan ayay qasab ku tahay inay gacmahooda ku dhistaan buulal ay ka samaystaan bacay iyo bustayaal.
Scores of displaced families have been forced to build their own accommodation using old blankets and plastic sheeting.
UNHCR ayaa ku baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay jid u furaan si gargaarka loo gaarsiiyo dadka go'doonka ku jira. Qaramada midoobay ayaa hore dalka Yemen ku tilmaantay in ay ka jirto masiibadii bini'aadamnimo ee ugu xumayd dunida.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ay Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Shalayn.